You're listening to today's hottest music. Not just some of it, all of it. Get the latest in trending African music, videos, and hot DJ mixes. Only at www.justvideolife.com. DJ Moria.
T'as déjà doté la petite love. Deux, trois commerces, deux, trois femmes et surtout kitchens. On me dit que bébé. On me dit que bébé. On te dit il faut m'emballer que t'es jamais là. Que tu passes ta vie au calme et calé sur Insta. On me dit que bébé. Maman dit d'arrêter. Mon cœur s'en va,
tu veux ton nom sur mon testament,
c'est pas gagné.
Le tapis rouge devant chez maman,
faut pas rêver.
T'es quitte au corps, ton corps est dangereux,
ça nourrit pas.
Là comme un ange pour avoir le billet, comme un monégasque. Mon cœur s'emballe, tout ça pour Nayo. Mon cœur s'emballe, tout ça pour Nayo. Mon cœur s'emballe, on a dit pour Nayo. Mon cœur s'emballe, tout ça pour Nayo.
DJ Moria.
Baby, tumejiseti, we on the highway. Tukafunga breaki, tukaanza bishana. Asking who is Diana, vipi mnajuana. I swear, tumejivitray. Baby, tumejiseti, cause love isn't here right now. I guess we'll never know. Mali history ingeenda.
Tulichoanza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby ziandike. Punguza drama.
I don't wanna argue, kakosawa minko sawa. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda, vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya, kamlo badilishe namba. Bado wose manga mine psycho. Bado mupiganga simu yako. Nili delete ingi namba yako. Lakini naikumbuka anga kwa moyo yo. And I just can't explain. Thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame. Kila saa tunakumbana. Lini tutaelewana.
Tulichoanza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby, siandike. Punguza drama.
I don't wanna argue, kakosawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga, nishukisha namba najuna misi hiki tanda vile visa na visanga akitule kujituli mama
Mr. Kingsley
na wazo singe tokea ningeongea nini leo bila ya penzi lako ningeenjoy nini leo
DJ Moria
Potea, ukatokea wewe leo Tana bila huruma yako Ningetamba wapi leo Kwenye barifi ni kukumbate upate joto Pende kwa pipi ya tupe baraka tuzae watoto Kozi laini mtoto sop sop Tumbora kuvalia crop top Fane sawa nini we don't talk talk Sitaki shovo nisha blow bro yeah
la 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 kifuani
la 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 la
kichuna la la usinzie
la 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 la
mbembeleze ni kuimbie
la 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 la
you are now watching another justvideolife.com Monthly video mixes. It's DJ Moria on the decks.
Nikinita sukari, ananita asali, lamba lamba bibi. Kuku mwenye kidari, shepu ngangari, nakuvunja kiti. Kanifunika mba, za upendo wake, mnibeba kwenda juu, wakimponda saa. Jila se kwenye kifua Unanijua jua Na kujua jua Masaji ya mafuta nikikuchua Wazi laini Mtoto sop sop Tumola kuvalia crop top Faima wa nini We don't talk talk Sita kishobo nisha blok blok
yeah. La 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 la
La la kifua ni
La 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 la
Kichuna la la usinzi
La 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 la
Ulikukosa nkusame Na maisha yendele Ulipokosa nisame Ulipokosa nkusame Na maisha yendele Rafiki zangu wanaulizia Wanaulizia Ndugu zangu wanaulizia Yule wa zamani
Sauti yako ndani ya nyumba nimemiss Nikisani fshash na wona funga nimemiss Tukioga pamoja nimemiss Ukipika mina onza nimemiss Familia nimemiss manzi yangu Ulikuwa beste yangu Advice za mabeste ndolisikia Walikuchocho ukavunja familia But I hope mali uko unafurahia Pole bado napenda mtoto wako Ukiwa na shida usiogope kusema Maisha yako mina kutakia mema
Madide kansu anaulizia Anaulizia Mama Hadija anaulizia Ule wa zamani Wele Juva anaulizia Anaulizia Mama Joha anaulizia Ule wa zamani
The way you move your body baby kate mina Shakupenda siku yui ata jina Muka kupa body wala sumutina Hakika nita ikatia bima The way you move your body baby kate mina Shakupenda siku yui ata jina Muka kupa body wala sumutina Hakika nita ikatia bima
Loko, go loko Oh baby, oh baby Oh baby Baby go gaga again for me Mwadisha mizu kasisi Wala tatizo so pesa Kiongeza na mina ongeza
Baby go down now 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 Baby go down now now now
a winner, winner, winner. I can feel I'm from my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. You be the heart, in my life you be harder. And in my dreams I dey call on you, order. Nobody fi understand, nobody fi understand. I say in my life you be harder. In my dream I dey call on you, order. Say, make I tell you something. Oh my nature. Go down, down, oh my nature. Go down, down, oh my nature. One more time, I say, oh my nature. Baby, go down, down, oh my nature. Go down, down, oh my nature.
Baby go down, Mvuse nabarusha inaramakaye Ngiye kumwanya sinavuga amakaye Umutwe wanjye wubitse amabanga Niyo ndwaye byambera muganga Aranyubaha nasa n'ubunyanga Ni mama cyangwa kukabarusha uburanga Utega amatwi nk'uko numva zana Si bimwe by'imitwe niwe numva tuzabana Mwana wanjye aranyubaha sana Nanjye kandi ndamukunda sana Nibubona nawe vuga sana Sana ndakupenda sana Mwana wanjye aranyubaha sana Nanjye kandi ndamukunda sana Nibubona nawe vuga sana Sana ndakupenda sana
You are now watching another JustVideoLive.com monthly video mixes. It's DJ Moria on the decks.
Mwana wanje byarenze igitomati, abasore bo bahakoreye inkomati, nirukanse beba zijya kurya imyumbati, nsigarana umwana ye kumuha hagati. Yarishije Sugar Daddy si Kigali, akati naruki wikize kinani, atuma bamwe bava mu butinganyi, n'umwamikazi yahekwa n'umugobyi. Mutega amatwi nk'uko numva zana Si bimwe by'imitwe niwe numva tuzabana Mwana wanjye aranyubaha sana Nanjye kandi ndamukunda sana Nibubona nawe vuga sana Sana ndamukunda sana Mwana wanjye aranyubaha sana Nanjye kandi ndamukunda sana Nibubona nawe vuga sana Sana
ndamukunda sana Tungatumbesi nize siriasi Nankuku imanya mula papi konga iri siriasi Nenzo stade cheti chawa, chawa Kuma tuambo feda tu chawa, chawa Nakubedi no tu chawa Kuta hiwa neka na mashawa, shawa Feva tipunze sani kopi and paste Nga kulibe efo tisi visa nkala paste Si visa nkala paste Tonsa tonsa to my ego Naka attitude yako Arguments without a purpose I just wanna make it work, work, work Can we make it work, work Baby can we make things work, work I just wanna make things work, work You and I can make things work, work, work Leta, leta Niku papa se kitoko Wata kuteta, teta Ilo sizuke kwa mboko Many bamba hatari I wanna see you love, wanna see you love Take care me love you darling I wanna see you love Hata kitanda kikiwa mbali Dali tumalizi hata kwa gari Mata kudanganya kwa zao pesa usijali Yendo yangu tamsukali Mama wa Nairobi Manuma umeshona ujefoji tona Mavionesa ilo body Na wenye chuki na penzi letu anakona Tose kuma higo I just wanna make it work, work, work. Can we make it work, work? Baby, can we make things work, work? I just wanna make things work, work. You and I can make things work.
Bye bye. www.justvideolife.com. Taking over.
Kwanza namuomba Mungu iwe kweli, nipate wa kunipenda, aniridhie kumoyo. Oh, niepushe na matapeli, wale wakula na kwenda, mimi nimeumbwa na choyo. Kondo, kondo, vita yangu komando, mando, michepuko iweke kando, wasinibie.
Sura shepu vina changia, msafi kutakata, kifuani pawe dodo. Tena awe anaturia, yani asiwe kiruka njia, anipe nachotaka, kitandani kwenye godoro. Tena na ahidi, nyumbani tarudi mapema, bahati mbaya nikichelewa, nitasema sore. Chema, na manisha sitogongewa, wana wasi nichore. Ita kufollow warembo kawaida, itabidi azoe. Sio maswari kankonida, sipenda gimayowe. Kondomu akikuta mfukoni, asiulize za kazi gani. Simu nikapokecho, asiulize baby ni nani. Eti mbona umeganda online, unachati na nani. Za mwizi arobaini akinifuma one tutani. Kama niki
www.justvideolife.com. Taking over.
Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako. Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjela zako. Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako.
DJ Moria.
Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako. Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjela zako. Kama ngambo tulitimba kitambo, kitambo kabla yako. Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako. Nipe heshima yangu au nichukue kwa nguvu. Nipe heshima yangu au nichukue kwa nguvu. Sana ni kazi siyo chaka la maofu. Ukiongelea nyota sikwetu sigalakari. Yamu ina safari japo tumeitoa mbali. Muziki huu umenifanya niwe mbunge. Nisimame imara mikumi kama moringe. Imani yangu ilinifanya nishinde. Na shukuru mwenyezi na zaidi nombo nirinde. Na siri nyingi nyeti kama taulo la guest. Ukindiliti wenzako wana request. Nilisha sema ngoma ya watoto ikeshi. Leo J ina mada na kumalizia kesi. Watoto na vimba kama melishwa Amira. Wanaume pisikali mashauzi kama Jamila. Twendi na mana gani kama mnapoteza dila. Muziki kwetu ajira utwazi unanipa sila. Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako. Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjela zako. Kama ngambo tulitimba kitambo, kitambo kabla yako. Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako. Kuja mnavuma na kupoteka mopepo. Hiki kipaji hazina ya maisha kesho. Wengi mnanyia mkono sukati bali na washa na jua. Mkikuwa mtajua wapi mlikosa. Mnasahau kichwa cha kuku daima kibebi mzigo. Sasa vipi jina dogo tu leo mnaanza zogo. Kima cha mzeki na nuka maneno yake anaponya na kuoni. Kama una jicho la tatu ona. Chezea mshahada dogo si chezea kazi. Kablo jenisema jicho ni mwaka. Wengi mnajita wanarakati kumbe waoga. Kama kunguru kanenepi kwa jalala moja. Watoto na vimba kama melishwa Amira. Wanaume pisikali mashauzi kama Jamila. Twendi na mana gani kama mnapoteza dila. Muziki kwetu ajira utwazi unanipa sila. Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako.
DJ Moria.
Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjela zako. Kama ngambo tulitimba kitambo, kitambo kabla yako.
With him and when I met ya,
just like that.
We became lovers,
just like that.
We meant to be forever,
just like that.
I woke up without you. Life became harder,
just like that.
Nights became longer,
just like that.
If I could time travel,
just like that.
I wake up beside you again. Do you still think about me? Like I do. Whenever you're with somebody, cause I do everything we used to. But it's really, really not as good as what I had with you. Can we go back to the days when we were crazy in love? Remember when I met you?
Just like that.
We became lovers?
Just like that.
To be forever,
just like that.
I woke up without you. Life became harder,
just like that.
Nights became longer,
just like that.
If I could time travel,
just like that.
I wake up beside you again.
You are now watching another JustVideoLife.com monthly video mixes. It's DJ Moria on the decks.
Everywhere I go, she looks just like you. Even on the floor she moves just like you. Baby, when I close my eyes, all I see is you and I. I really wanna turn back time. So can we go back to the days when we were crazy, crazy in love?
Remember when I met ya?
Just like that.
We became lovers?
Just like that.
We meant to be forever?
Just like that.
I woke up longer,
just like that.
If I could time travel,
just like that.
I wake up beside you again.
Get the latest in trending African music, videos, and hot DJ mixes only at www.justvideolife.com.
I'm on a special feeling. Maybe just cash it. I'ma get this kind of feeling. I say that sweet good feeling. Yeah, baby just cash it. Baby just cash it. Your body so fly, no need visa. You dey make me go loco. Yeah,
your body in a fire. I'm a licha, take a mora. It's a biggie heavy something when you roll it. Make a take my time to control it. Ain't nobody but like it. I say nobody feels like it. Oh yeah, love you all the way to. Baby, Jagga, shit. After the party, say we go to my place, go to my place. Love you all the way to. Baby, Jagga, shit. Oh, and after the party, say we go to my place.
www.justvideolife.
I want you on one day. Baby, make me come, buddy. Now you get our body. Not there for your case. But you go to my place. Not there for your mother. Gonna make you overcome again. I'ma get this kind of feeling. I'ma that special feeling. Baby, check our shit. Baby, check our shit. I say that sweet good feeling. Baby, check our shit. Baby, check our shit. Love me all the way to. Baby, check our shit. After the party, say we go to my place. Go to my place. Love me all the way to. Baby, check our shit. After the party, say we go to my place.
Oh my love, when I want to cry, no ways into do. Now go close my eyes. Start to dream of you. And when I want to die,
like my money just come. Send them back to where they come from. For talking like the product of a torn condom. Southside no come from in a care, my brother. One side sit down for one chair, my brother. Come try, no we make it disappear, my brother. Long time it takes to reach here, my brother. Kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Them from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. But this sweet happy, in this sweet happy.
My mind is okay. My heart beats for you. Every time when I think of you, I don't know. I feel loved again. I don't want to wait for days. Let me have you in my arms again. Please. When they all said I can't have you, I proved them wrong, I can't fall.
DJ Moria.
My mind is for
have you in my arms again.
Please, my day for me,
my day.
Put it on my bed, but
put it on my bed.
Love it in the yellow heat. Separate soul and spirit from body. Can you take me heavenly? 2170, my head is spinning. My dear, that devil is a liar, liar, liar. Let us see me and you. Everything will concern you, concern me. I cannot delete my Maya. Girl, I see we turn you. Everything will concern you, concern me. I cannot delete our Maya.
DJ Moria. www.justvideolife.com. Taking over. Get the latest in trending African music, videos, and hot DJ mixes only at www.justvideolife.com.
Your body is a necessary.
your body is unnecessary. Fine lady, your body is unnecessary.
DJ Moria.
Person, you ain't no person, you know they keep person. If you want no person, you know go first person, yo. I know they sick, you won't give me medicine. I got money, yo. You won't help me spend my money. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. I love you, oh.
Lalela, nanfolu kuzona belanga na.
Allow me to enjoy myself. 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 Allow me to enjoy myself.
Yeah, 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 yeah.
Oh, my mama.
www.justvideolife.com taking over. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at Just Video Life. Get the latest and trending African music, videos, and hot DJ mixes only at www.justvideolife.com.
I want to show them my attitude today. And trending African music, videos, and hot DJ mixes only at www.justvideolife.com.